Ha, simanyo bana jikwata kenzo njazi kapusimuyo. Hello. Hello.
Anyone.
Tegeto. My baby, you make me cry. Baby, you make me sad. Desi okuva we wagenda nsiba mu maziga. Koma wo baby omponyo omusujja. Omusujja gwa love gunumo kamala. Nsiba mu kukaba nsula mu kukaba kosa n'obulumi obungi. Nance jangofe kumulwaddewo. Nance wota yangu omulwadde afa manya wenfa kimanye banji obafiiriza. Hani wange nawo ofiirwa okimanyi nkwagala sagala ofiirwe nkimanyi onjagala sagala kufiirwa. Nze nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Nze nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Wafuka musawo asobola my life. Ela watali mazima nyinza nokufa. Olobulumi obungi nze ntidde nokutya teriyo musawo asobola musujja gwendina abalala bajjanja byeko naye nebirema. Nance yegwe my wife asobola okusolovinga my life. Nze nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Nze nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Nance wange yegwa nyumisize n'ensi era wotali ensi enefuka kusi. Wawudi tenyumira nga siri nawe Nance sirwa kuba nti nnuli bumu mwenensi. Naye ku lw'ebyo byonkolera mwenensi kosa n'ebyo bye tukoledde mwenensi. Nze sifuddeeyo babiruma abateesi kambaka bebi wange byoyagala mbikolerewo siri mulwali nkoba siriyasi. Nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Nze nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Wanimba mugenze mubakadde tewadda abakupaza bagala diba bawete basusi bamenvu lulyako nga badduka. Nze amaziga mangi era nkulukusiza kulw'omukwano gw'omungi nekeya gye wandaga obulumi bungi. Nkusaba okomewo nsabye tusonyiwagane ebyo byatusobako. Komawo bebi wange tunyumirwe budde ensolibwa omumwenensa mmalako si. Nze kuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa mfa. Nze nkuyita musawo Nance yangu wako musawo mukwano nze love yenzita. Love yangu wako hani mfa